tupambana, tupambane, tupakase, nga mukama kutwesize. Obulungi kantobe mpambane, kubensi ya kukola, tupambane, tupakase, nga mukama kutwesize. Abavubuka tukole na manyi, tuzimbe gwanga lyaffe, Katonda tuwadde amanyi. Tubalekerera kuwensi ya lero akola n'amaanyi yakisobola muvubuka munnange tukole n'amaanyi ennyo nze kantobe nsobola okuba obulungi enensi ya lero yakupambana tupambane tupakase nga mukama kwetwesize obulungi kantobe mpambane kuwensi ya kukola Tupambane, tupakase, nga mukama kutwesize. Yeah, you've got to work hard and fight for your future, so that in yourself to brighten for yourself. And if you wanna win, God is the answer. Never wango oli mulimi. Menga teweganya kubanga ebyenfuna byeggwanga okulima byekutunuulidde bw'obenga oli musawo bw'obanga ovuga motoka fenna tukolere wamu tuzimba eggwanga lyaffe nze kantobe nsobola okuba obulungi enensi ya lero yakupambana tupambane tupakase nga mukama Pambane, kubensi ya kukola.